ndagukunda juru ry'umwezi uko umutima utera numva nari wanjye ndagukumbuye wowe nse ko yabeza uko umutima utera numva nari wanjye maze wihureve umwami buhoro
ihorere mana wiye buhoro
amata kwa bashi nkanda
ihorere mana wiye buhoro
iwanyu
Thank you.